tochimanyi gyoli byo biraba awo woli olina kumanyi naye era obadde okimanyi lindakaawo dj byo biraba produce olina kumanyi politician kwabikola naye mujoga bino byani akumanyi simanyi oba okimanyi badde manyi okimanyi olina gwe walwanirira owesule weeyiye tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibi nayera bino byani akumanyi simanyi oba okimanyi badde manyi okimanyi olina gwe walwanirira owesule weeyiye tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibi nayera tolina manyi tolina gwe walwanirira olwonkuyamba ntya I hear life is a misery. Try to be friendly, act where possible wisely. Wendy, Wendy, Jendy, now with Jehovah. One blood, different man. Being afraid, we be coming from so different clan. Niwa Musoga from the east side, west nile, Lugu from the north side. Abaganda, Federal Mwajivako, Wabura, Mwato Foga, Musi PD. Just like my people from the west coast.
Twatere mundu, twatunjira kwatirira.
Oh, the reason you be judging me. Banalali, Mwato Foga, CPD. Bino byani akumanyi simanyi oba okimanyi simbadde manyi okimanyi olina gwe walwanirira owesule weeyiye tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibi nayera obadde okimanyi dj byo biraba produce olina akumanyi politician gwabikola I see you looking comfortable in that umbrella. When tunula tunula should be in your mirror. If you don't mind to see me whenever, then we go have to do this forever. Bien kola bia ya gala, te bien kola bia binyuma. Ababala na kweba lave duka. No stress to be siding on the same page, eating on the same plate, dancing on the same song. From a favor list, this is a caution. Enough is enough. If you think it is less, kati gwe gamba muno mwani akumanyi. Wali wa mulaba, kubana mulabe, rali na mulaba. Mujira mweko sana yetu na balaba. Bino byani akumanyi, simanyi oba okimanyi, simbadde manyi okimanyi, olina gwe walwanirira, wewe sule weeyiye. Tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibi nayera. Bino byani akumanyi, simanyi oba okimanyi, simbadde manyi okimanyi, olina gwe walwanirira.